Oh baby, nizidishie, unachonipa mimi usimpe mwingine. Ah baby, nizidishie, unachonipa mimi usimpe mwingine. Mana utaniliza, utaniumiza, moyoni kwangu kwako nishakupa visa. Wewe nenda, unapotaka, mimi nipo nyuma baby nitakulinda.
Just to be with me, say as no more stressing. You define like your parents, taku chekesha kama cause you be the one of me. You all never be sad, the ones we connect. We are just one body, pen of cheating. We'll never be different. You are the so cute to auntie by Ipe boys. Yani kwako mefika, tena nimeoza. Sili nikopa na boxa, wezi kuelewa.
Nitakulinda kwa mkuki na ngao, wasije wakakuteka we wale mabisho. Baby si unajua penzi sabuni ya roho, usije ukaniacha ukaenda kwao.
Kwanza kiuno cha kichanga, mishanga shanga ai, nitoe ge ushamba, nasaje kukuacha. Utamu tamu tamu, utamu na jilamba, kidume na jitamba. Nimeokota dodo, chini ya nguo ya kamba. Wendo uifirao, mingo shemu nao. Wacha wasema jinyonge achana nao. Wapoteze bando rao, na muda wao. Mami po wapi mamilo achana nao.
Mtoto, mtu mzima, baby wangu mtu mzima mtoto. Mtu mzima, anauliza mtu mzima mtoto. Mtu mzima, ani wangu mtu mzima mtoto. Mtu mzima, ha ha ha. Alikuwa ni mimi hapa KD Brandy. Alikuwa sambamba nae
Aladina.
Anawakubali sana wanangu wa 72 Brandy.
Philip number 3.
Awe mudibala. Jeja Chiza Makaveri. Awe kisho designer,
Shai Tambi manager.
Awe la yumwe, anakubali sana coin zungu.
Biga!
Download kupitia smokemziki.com.